tu es. Kinachi.
Since 2P1 I've been grinding, needy bees. Oh geez, they forget dine Gen Z. Nasanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Olo bakambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikongo. Nenzo pisha monga izaka sira choncho. Pintu kubounsa monga chondo. Yose mapine nenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getinda mefu na komba. Kehova efu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getinda mefu na komba. Kehova efu asonda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa cola and tease. Apa the boss is back, rich bees. Benzo tizi mira ma phone makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni pepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze patop na kusamu. Abate bote aba challenger. Kembo pa company ya pezeka ni manager. Tinanzu una but don't test avesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getinda mefu na bomba.